Uganda na daraba nabia wafuzi abetabye ate mu kulondebwa kuno kugenda kubera olunaku olw'enkya bangi bali mu mbeera yakanayoshane buli omu talinako w'atuulidde era nga kibaviiriddeko n'abamu ku bokufuna endwadde ezitali zimu abakugu mu byobulamu naddala ku ndwadde zino ez'omutwe bagamba nti bangi bafuna endwadde zino nabwe kityo basaanidde okuzeewala engeri gy'oyinza okuzeewalamu ne buti ebiyinza okutuuka mu kaseera kano byonna tusobodde okubikulesa mu alipoota eno. Olunako olubadde lulindiriddwa okumala emyaka etaano kya ddaaki lwankya anti kwe kulonda agenda okubeera pulezidenti wa Uganda omuggya emyaka emirala etaano nga kw'otadde ababaka ba paalamenti wabula mu kaseera kano bannayuganda bangi bajjudde okutya okweraliikirira n'okubuusabuusa ky'ekigenda okuddako naddala mu kaseera k'okulonda ate n'okulonda nga kuwedde abalala bali mu mbeera ya kutya olw'ebigambo ebigenda maaso n'okuyitiŋŋana naddala ku mikoto emigattabantu abakugu mu ndwadde z'emitwe kino bakitadde ku kubuusabuusa okulimba ne Uganda kweyo ebigenda okuva mu kulonda ebyokwerinda ebiyiriddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo amawulire agatambuzibwa amakyamu ku mikoto emigattabantu abavuganya okuteekawo obunkenke wamma ggwe nga kino kiviiddeko bannayuganda okubeera mu mbeera ey'okutiira ddala. Dr. Ali Male ono mukugu mu ndwadde zino ategeezezza nti embeera eno yesinze okwetawo okutya n'obweraliikirivu obwa bannayuganda.
The uncertainties that surround the political environment during campaigns and then on the election day, the uncertainty about the results for each of the people who are contesting. They don't know exactly what will happen next. They are not very sure. So you find that most of them, especially those that are having competitors and then those who are supporting competing parties,
Dr. Male agamba nti ebizibu ebiva mu kulonda tebikosa obukaba esimbyewo oba bannabyabufuzi wabula eggwanga lyonna okutwalizaamu bakosebwa kyenkanye nabwe kityo kisaanidde okubanga byewalika mu kaseera kano ng'olunaku olw'enkya ate tugenda okulonda abakulembeze bano.